radio yijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaru kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimye imana ikiganiro cy'uyu munsi ndongera ngiharire abana babyawe nibo bakunda kuvuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu muri iki kiganiro murumva ko no kubabyayi babyaye kubura umwana wagiriye kugise ntumenye ko yapfuye ngo umupfunye ntiwemera ko yagiye murumva umubyeyi wabuze abana babiri umuhungu n'umukobwa abana nshaka bamwe bari mu Rwanda aho barezwe n'abagira neza babatoyi babatoraguye batazi iyo bajya murumva umwana waburiye ku Gisenyi ari kumwe na sekuru bava muri Congo ariko hari n'abandi bana benshi bagiye bajyanwa i Burayi n'abashishikazwaga no kubaha imiryango ishaka banirera iki kiganiro ngituye ababyeyi mwese mwabyaye mukavutswa kurera bo mwibarutse ngituye ababyeyi barerera Imana n'u Rwanda bagaha amizero y'ubuzima abana batoye mu mihana iki ni kiganiro agasaro kaburaga kwijwi rya Amerika Mu kwezi kwa munani umwaka w'1994 umwana w'umukobwa wari ufite hagati imyaka 4 n'5 yavuye mu nkambi ya Kibumba mu gihugu cyahoze kitwa Zaire ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Congo ari kumwe na sekuru bakize ku Gisenyi baraburana muri iyi myaka 28 ishize nyirarume Marcel Munyemana yaramushakishije mu miryango ifasha abari mu kaga niyakira abana bato araheba yaje mu kiganiro agasaro kaburaga kubera ko yakomeje kwizera ko uwo mwana akiriho uwo mwana yitwa Mahoro nyirarume Marcel Munyemana atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jadi akagari ka Nyaburiba umudugudu wa Rubona
yitwa Mahoro irindi ryirisinino yitwa Banyangirende yabuze mu 1994 duhunguka ariko akaba yari kumwe na sekuru noneho nyuma baza kuburana baburanye rero ubwo ndamushakisha turamubura none mu by'ukuri kubera ko yaburiye muri za Gisenyi hariya muri kariya gace nongeye kumubona nagiye mbaza muri za medecin sa frontiere ndabubura no muri service cibrene hose situmubona
1994 mu kwezi kwa munani muvuye mu nkambi muri Congo mugarutse mu Rwanda
ya Kibumba
umwana muramubura
mu Rwanda
byagenze gute kugira ngo umwana abure byagenze gute
yari ari kumwe na sekuru mbaza kuburana ubwo rero nange na abari bari kumwe na sekuru bambwiye ko baburanye noneho nibwo natangiye kurangira
uyu mwana yari afite imyaka ingahe
yari afite hagati y'imyaka 5 n'indi
none se
yari umwana wa mushiki wanjye
mukimara kubona ko umwana atageze mu rugo umusaza akababwira ko amuburiye ku Gisenyi mwahise mujyayo mujya kumushaka cyangwa se mwasubiye hashize imyaka
hashize iminsi kuko uwo musaza yageze mu Rwanda arapfa mbura makuru rero nakomeje gushakisha nifashishije ya miryango ariko nta gisubizo nabonye
uwakubwiye ko umwana yasigaye ku Gisenyi ni sekuru
niwe wabimbwiye
akakubwira ko bambukanye neza umupaka bakinjirana mu Rwanda
binjiranye mu Rwanda rwose baburanira hagati ya urabona bari bavuye mu nkambi ya Kibumba bari bavuye mu nkambi ya Kibumba barambuka ahantu niba ari mu cyahoze ari mu Turandi ubu ubanza bagita muri Mudende hari sinamenya ariko bari mu Rwanda nyine
mukanya wambwiye uti hashize iminsi ari kugenda ibaza niba harashize amezi cyangwa imyaka kuva umenye ko umwana wawe yabuze hashize igihe kingana iki kugira ngo usubire aho muri muturye gushakisha umve ko ureba ko wamubona
hashize nk'igihe kingana n'umwaka
nyuma y'umwaka
biranga ariko nkomeza none kwifashisha ya miryango ishakisha abana utwandika ariko nta gisubizo nigeze mbona
hari ikigo se hafi aho ngaho cyakiraga abana badafite kirera babe nako kageni
gishobora kubona na cyari gihari kuko njye ntacyo nabonye kuko njye urabonana nari i Kigali ari ako gace ntakamenyereye nabone nkamenyereye ku buryo ngo ku buryo namenya ko ikigo cyaba gihari nakoresheje impapuro nshakisha nyine
warandikaga gusa
narandikaga gusa nandika ya miryango
ntibagusubize
ntibansubize rwose nka buri gisubizo
imyaka 28 irashize mahoro utamubona nyina aracyariho
nawe yarapfuye mama we yari mushiki wanjye
hari abandi babyeyi afite
mu by'ukuri yari umupapira ariko akunda abantu bashugurika ntago rero namenya niba ntago yari azi
nta muntu waba warakuranye urugendo na sekuru wa mahoro bagaruka mu Rwanda waba waramurabutswe bageze aho ngaho muri za mutura waba warabonye akaguha amakuru ya nyuma yakugaragariza ko ashobora kuba ari muri ako karere koko
uwo ngo arafunze ntabwo nabasha kumubona kereka wenda nkoze ku rugero nkajya kumushaka afungiye
hanze ariko arahari yarabiye hari umuntu uhari ubizi
wenda muntu yamushakiye
hari umuntu hari ubizi uza amakuru y'amahoro
akama amakuru wenda na akama amakuru neza
uwo mugabo uzagenda umurebe hanyuma azaguha amakuru nurangiza uzayasangiza kugira ngo tuyahereho dushobore gushakisha tumyana aherereye noneho umubereye nyirarume niba nyirangirempe niryo zina rindi rye ry'amahoro niba ariho akaba ari muri ako gace ka Rubavu muri ako karere ka Rubavu iyo za Gisenyi yarakuze ubungubu niba ariho ni umukobwa ni umugore imyaka 33 arakuze ashobora kuba anabyaye anahetse niba ariho akaba kumva wongera umwibutsa icyo mupfana umubwire n'icyo umushakira
yewe nuko nyine yari umwifa wanjye nkaba mubere nyirarume
yego
kandi rero urabyo mba nta wundi mubyeyi yaba afite uretse njyewe icya mbere cyo nuko ari uwo mu muryango wanjye kandi ikaba asa nkaho ari amaraso yanjye kumukunda rwose namukunda na n'ubu ndacyamukunda icyo nshaka ni ukugira ngo menye amakuru niba yaba ariho agihumeka niba uramubonye nabyo byamfasha byatuma mbasha kuruhuka mu mutima umuntu utigeze utabonye apfa cyangwa se utazi aho ari burya ubumukumbuye cyane n'umubaro mwinshi
birumvikana ukomeze wihangane kandi ngushimire ko utacitse intege ukaba ukomeje gushakisha uyu mwisha wawe mahoro nyirangire nte niba ariho niba hari umuntu wamurabutswe batahuka muri 1994 bavuye mu nkambi ya Kibumba bagatandukanira aho muri za mutura muri ako karere ka Musanze magingwa ya waba amuzi waba yaramubonye waba yarabonye umwana wa imyaka 5, 4, 5, 6 se ntawamenya ariko waba aramutoraguye kamurira kamukuza akaba mufite nabo yatubwira hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga tukamuhuza na nyirarume Munyemana Marcel Munyemana ndagushimiye rero kuba wizeye ijwi ry'Amerika nkwifurije amahoro n'amahirwe ubwo tuzavugana
Cyimana ibarinde cyane kandi mukomeze muwimfashemo rwose uwo mugira neza aramutse amuboneye nawe namusabira umugisha ku Mana nyine urabyumva kuko ntago waboneje ngo wahimba umuntu ko igikorwa cyiza nk'icyo ngicyo ariko Imana rwose nawe yamuhemba nanjye sinabura kumuhemba ariko cyane cyane Imana kuko njye sinabona ibihembo byahemba umuntu wakoze igikorwa ariko Imana yo yabikora kandi nanjye byanshimisha n'ubusanzwe aba ari nawe mubyeyi we n'ubundi aba ari umubyeyi ababura
kumushyira rero yego ngahure rukomere
yego namwe
agasaro kaburaga
witwa Habumugisha Ramadhan yari umwana wigaga mu mashuri abanza mu mwaka w'1994 akaba imfura iwabo. Yakoze urugendo rurerure ahunga ava aho yari atuye ajya Kabuga, ahava ajya ku Kicukiro mu Gatenga, ahungira Igitarama, yerekeza Icyangugu, ataha muri Kongo. Igihe inkambi zasenywaga yatandukanye na mushiki we Mukashumbusho Zuriati, nawe wari umwana muto atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo akagari ka Bisenga umudugudu wa Gasiza.
Umugisha twatandukanye mu 1994 muri jenoside yakorewe Abatutsi, nibwo twatandukanye. Twakoze urugendo rurerure cyane ariko tuza kuburanira muri Kongo.
Mwakoze urugendo rurerure muva he mujya he muri Kongo? Ko ari hanini mwahageze muturukane?
Twabanaga na nyirasenge wa mama hano ku isomo, aho Habumugisha yigaga ku kigo cyitwa Kamurindi. Tuharahava turakomeza tujya Kabuga, tuve Kabuga tujya Kicukiro mu Gatenga, tuva mu Gatenga turakomeza tugera Igitarama, tuve Igitarama turakomeza tugera Icyangugu, twambuka muri Cyangugu tuza muri Kongo. Ubwo rero aho ngaho twageze, Habumugisha atangira kwiga, ubuzima burakomeza. Atangira kwiga, yigaga mu wa mbere segonderi, aho yari yatangiye kwiga Icyongereza muri Kongo. Inkambi twari turimo iza guturika, ituritse. Ubwo ni muri ubwo buryo we twaburanye, ngenda ukwanjye na wagenda ukwe.
Mwari mu yihe nkambi muri Kongo?
Eba, ntabwo inkambi ntabwo naba nyibuka, kuko nanjye ubwanjye nari ndi muto cyane. Izo traje nizo nibuka. Ibingibi byose ndi kugenda nkubwira ni amakuru nagiye nkusanya ku bantu twari turi kumwe.
None ayo makuru uvuga ko wakusanyije arebana na Habumugisha, ninde wayakubwiye?
Ni murumuna mama wanjye wo kwa se wabo witwa Sada, kuko we barahunganye ari uwo Sada n'umugabo wa Sada na Sada ubwabo bagiranye muri Kongo. Habumugisha n'umugabo wa Sada baza gusubira inyuma bagiye ngahantu bari haturitse, baza gusubira inyuma bagiye kureba icyo kwifubika. Aho niho byahise birangirira, nta muntu wigeze wongera kumenya ari uwo mugabo wa Sada ari uwo musaza wanjye. Ntabwo bigeze bongera guhura kugeza n'ubu.
Wowe muri 1994 Zuriati wari ufite imyaka ingahe?
1994 nari mu mezi, kuko navutse 93 njyewe.
Niyo mpamvu amakuru yose uzi kuri musaza wawe nawe wagiye ubwirwa n'abantu umaze gukura?
Amakuru yose nzi nayakusanyije mu byumweru bibiri birarangira. Mu mwaka w'2000 amaze nigeze kuvuga ashakisha umuryango, turafeyiringa kuko nta muntu twari dufite utwitaho dukurikirana. Turabyumva ariko ntitwagira icyo tubikoraho.
Yashakishije umuryango avuga ko ari hehe?
Yari ari muri Zimbabwe.
Turi umwaka w'2000, ni iki cyatumye mudashobora kuvugana nawe icyo gihe kugira ngo musubize impuruza ye?
Ikintu cyarumva twebwe twagiye dukurira mu miryango itari yacu, hanyuma bikumvika tuza kubyumva kuri BBC. Ariko abantu umuntu twari turi kumwe nawe icyo gihe, nawe nta mbaraga yari afite zo kuba yajya gushakisha, nawe yaje guhita apfa, nta wundi muntu wigeze ngera kubikurikirana.
Icyo gihe itangazo ryahise mu mwaka w'2000 ryavugaga ko Habumugisha Ramadhan ashobora kuba ari muri Zimbabwe ashakisha umuryango we mu Rwanda.
Ku muryango wo mu Rwanda gusa yongeraho avuga ko ngo iyo nta cyizere afite cy'uko umuryango waba uriho, kuko iyo baza kuba bariho baba baramushakishije.
Uretse ko bitamubujije gutanga itangazo, birumvikana mwari mukiri batoya, mwasigaye imwe nyine. Ongera unyibutse na Habumugisha, niba twumva arabyumviraho, iwanyu musigaye muri bangahe?
Iwacu hasigaye hagumagase Abdurukadiri na Mahoro Hasha.
Genda buhoro, humura. Ndabyumva kugusubiza inyuma ukongera kibuka ibyo bihe bibi mbambizi yuko bibahungabanya ariko nanone harimo agakiza kubera ko n'uburyo bwo kugira ngo ubivuge ubyature ntubigeze ubona umwanya wo kugira ngo ubivuge ntabwo ugeze ubona umwanya wo kugira ngo umusaza wawe niba ariho akumve yumve yuko nawe uriho bimuhumurize ko nawe wumve yuko ibyo uvuga abyumva ijwi ryawe ahwari araryumva n'uburyo bwo kugira ngo mutangire muvugane binyuze hano mu kiganiro gasaro kaburaga hanyuma nibi by'Imana tuzakomeza gushakashaka uzamubone yakire umbwire nari nkubajije abavandimwe bawe baba barokotse abakire kugira ngo abumve
biragoye kuko mu buzima bwanjye n'ubwa mbere ntambwe mvuga iki kintu mu buzima sinigeze nanakivuga ni ukuvuga ngo turi abavandimwe batatu twe dusigaye hari haguma gake Abdulkadiri
yego
hakaba naha sister wacu witwa Mahoro Hasha
yego
hakaba nanjye Mukashumbusho Yati
iyi myaka 28 yose irashize urambwira uti ntabwo nigeze nshobora kuvuga kino kibazo ntabwo nigeze nshobora kuvuga kwatura ngo mvuge ko musaza wanjye ntamufite ntamubona hafi ntiwigeze ubona umwanya wo kugira ngo uvuge yuko nta babyeyi ufite ngo ushobore gukora ikibiyo cyawe mu mutima no mu migirire no mu migenzereze bibeho uyu ni umwanya ufate mu gihe tuganira kugira ngo ngufashe kwiyakira reka tubavuge musaza wawe tumushaka niba twumva umuntu wese waba ari muri Zimbabwe cyangwa se muri ibyo bihugu byose birimo mu karere k'Afurika y'amajyepfo bumva ijwi ry'Amerika bari muri Malawi muri Zambia muri Mozambique muri Angola no muri Afurika y'epfo turashaka haba umugisha Ramadhan bashiki be barokotse baramushaka bari mu Rwanda none Zuriyati niki cyakubuzaga kuvuga bawe niki cyakubuzaga kuvuga uti mbashake menye uko byagenze naho baherereye niki cyabikubuzaga
nta kintu kigeze kibimbuza urumva iyo umuntu akiri mu maboko y'abamufite nta liberté totale abafite nta bwigenge nta bwisanzure ndabona ari nzabo nahera sinari nzu nabaza niyo mpamvu ntigeze mbikora
ariko se nta nubwo wabazaga bakurera ngo ubabaze uti kagakuru mwamenya ko ababyeyi banjye cyangwa se abandi tuvukana mu muryango icyo ntabwo wakibabazaga
ni ukuvuga ngo nagiye mbibaza inshuro nyinshi ariko nabo bakambwira ati ikintu kitubabaza ni ukuntu uriya mwana twagiye tuburana kandi nk'umuntu naribaza cyane cyane nahoraga mbaza niga mwaka gatandatu primaire nibwo nawe yaje kwitaba Imana ubwo biba birangiye gutyo afa nawe nta kintu gifatika ndageraho aho mbere umudamu niho nongeye gushakisha noneho fite liberté totale no kuri buri muntu wese nagiye numva bagiye bambwira ngo byagenze gutya nibwo naje kugwa rero kuri uwo murumuna mama wo kwa se wabo
amakuru mpaye arahagije kugira ngo nyahereho nshakishe kandi nahamagariye nabumva ikiganiro gasoro kaburaga muri uyu mwanya bazakumenya bazamumenya bazamenya ho mugisha Ramadhan wowe nka mushikiwe azakwibuka kubera ko ari uruhinja ubu aho ari hose niba kumva niki ushaka kumubwira kuri ku mutima umaze imyaka yose wifuza ko wamubwira umubona
cyo namubwira ni byinshi cyane
ishaka mu bice ushoboye
cyane gusa ngenzi amukunda cyane no mu makuru nagiye numva no ko yadukundaga nawe cyane rero umwana uzi ubwenge turamukunda turamushaka muri rusange mu muryango wose uramukeneye kuko yahoze ari imfura yabo ari umwana mwiza kandi wubaha bumvira turamukunda.
Iryo jambo ry'urukundo niryo rikuru riruta yose mukashumbusho Juliet nongere nkwihanganishe kandi ngukomeze. Iki ni igihe gikomeye cyo kwibuka no gushaka umuvandimwe wawe ha umugisha Ramadan. Nkaba nizera yuko uzamubona agihumeka umwuka w'abazima. Ndahamya nkomeje yuko tuzashaka ariko kandi tuzifashisha imbaga nini yabumva ijwi rya Amerika ku isi yose aho umuvandimwe wawe yaba ari. Tuzamubona rero hanyuma tuzashimishwa no kubahuza kugira ngo mwongere hure ibyishimo umutegereje hongere ubibone nawe ibyo abategerejeho abibone. Ndagushimiye cyane Juliet, nsuhurize abo bavandimwe bawe bagufashije gushaka amakuru ukiri umwana ariko ugahatiriza mpaka uyamenye kugira ngo uzashobore kuyadusangiza. Ushaka musaza wawe ngaho rero ukomere wihangane, ibisigaye ubirekere n'Imana.
Murakoze cyane kandi Imana izabidufashemo namwe ikomeze ibafashe mu mirimo yanyu ubundi imitima n'imiryango ni yayo yahuranye.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga ku ijwi rya Amerika mugizweho nange Venuste Nshimiyimana. Umwana witwa Mburamatare Abdu yavuye mu muryango we mu mwaka w'1993 yavuye mu Rwanda ajyanwe mu Bufaransa nyina wabo Tumusabe Amina azi uko byagenze. Atuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gatenga akagari ka Karambo umudugudu w'Amahoro.
Utwamubuze muri uwo mwaka rero agenda ajyanwe n'abazungu ngo bamutwaye mu gihugu cy'Ubufaransa. Kuva icyo gihe nta gakuru ke twongeye kumenya. Sekuru aracyahari arashaje cyane yifuza nibura no kumubonaho rimwe arangiza kwira na nyirakuru arahari. Ubwo rero twagiye dufasha niba byashoboka ko twamenya niba kiriho tukongera kumvuka.
None se mu Bufaransa yahageze ate?
Mu Bufaransa yajyanywe ngo n'abazungu bari batuye mu Kiyovu bafite abanyarwanda babakorera ngo birirwa batoragura abana bose babaha abana. Ariko mbere y'uko bamutwara baje ku karere ku cyahoze ari komine Taba burugumesitiri wa Taba ngo arabasinyira bari kumwe na mama w'umwana. Ariko hashize iminsi mama w'umwana yitwaga Nyirabahima Murekatete Rukije.
Urambwira ko burugumesitiri wa komine Taba ari we wabasinyiye? Icyo gihe burugumesitiri wa komine Taba yitwaga nde?
Akayesu Jean Paul.
Abo bazungu baje gutwara abana uribuka? Hari abo bibukamwe amazina yabo? Baturukaga Kigali hehe? Babagahe
abo bazungu? Babaga Kigali ariko ntago nzi niba hari abandi bana batwaye. Uwo twabaje kumenya n'uwo wacu.
Bari batuye Kigali hehe? Ko Kigali yari nini. Bari batuye mu kahe gace ka Kigali?
Bari batuye mu gace ko mu Kiyovu. Ayo ni amakuru twahawe nyuma.
Abo banyarwanda bambwiye babakoreraga babafashaga ku gutoragura abana hari amazina y'abo banyarwanda wabuzi?
Ayo nzi icyo gihe nanjye nari umwana. Ni amakuru numvanye ababyeyi nabo bayahawe n'umuntu wari uturanye na mama we.
Nta zina na rimwe wigeze ufata ry'umunyarwanda wafashaga abo bazungu kujyana abana i Burayi?
Nta zina na rimwe twamenye. Gusa twamenye ko ngo muri abo bazungu bamutwaye ngo harimo umudogiteri wakoraga muri CHK ariko nawe nta zina rye twabashije kumenya.
Kugira ngo bajyane uwo mwana bahuriye he na mama we?
Mama wabo yabaga mu rugo ariko igihe kiragera aza kuza i Kigali ngo atura mu Kiyovu. Hanyuma mwana nitwe twamureraga igihe kiragera aravuga ati mu mwana ari mu kiruhuko umwana yaratangiye umwaka wa mbere yaramaze kugira imyaka 7 ati mu mwana tsuri umusaza abanza no kumumwema ariko ageze aho aramumuha ati sinakwi mu mwana nyine kuri uko kujya kumusura nibwo yahise ngo amuhazungu
hari icyo bamuhaye bamuguranira ko abahaye uwo mwana hari icyo mwamenye
ntacyo twabashije kumenya
uwababwiye ko yagiye mu Bufaransa yababwiye yuko agifite amazina ye yose
tumaze kubimenya ko ngo baje gusinyisha mu karere muri komine ya Taba umusaza tumaze gushyingura mama we kuko mama we hashize nk'ibyumweru 2 amutanze n'ubundi arapfa tumaze kumushyingura musaza ajya ku karere kuburanya burugumesteri ati gute ushobora gufata umwana wanjye uzinirereye kuko burugumesteri twari duturanye no mu muryango ati kuzi kuri uwo mwana ari njye wamwirereye gute ubasha kumusinyira ukamutanga arangije aramubwira ati bambwiye ko n'abazungu barya abantu ngo baba baragiye kundira umwana cyangwa kumukoramo imiti aramubwira ati muzehe tuza nago bagiye kumurya bagiye kumurera ati kandi nta nubwo akitwa ya mazina yanyu y'amasikwayire bamwise andi mazina abwira umusaza ko ngo bamwise Rwayitare Antoine
mbere yuko bamuhinduriraga yitwaga nde
yitwaga Mburamatare Abudu
akayezu Jean Paul niwe wamusinyiye kugira ngo agende
kugira ngo agende
bisobanuye yuko na nyina mbere yuko yitaba Imana nawe yaje kuri komine aho ngaho gusinya nubwo bwose atageze iwanyu ngo abasuhuza ariko ngo yaje gusinya kubera ko niwe washyize umukono ku rupapuro rwemeza yuko umwana atanzwe
ese nubwo atageze mu rugo kuko ntabwo bari kubyumva kimwe n'umusaza ntabwo yari buhagere ngo abimubwire
birumvikana umusaza amaze imyaka 29 yibaza aho umwana muzukuru we ari ntagakuruke harahandi mwashakishirije kugira ngo mumenye amakuru ye agezeyo ntigeze abandikira ntagapapuro mwigeze mubona
umusaza akimara kubimenya gutyo yageze umubabaro mwinshi aravuga ati nge nzajya kubarega kuri ambasade y'abafaransa ikorera mu Rwanda ariko akiri muri ibyo ngibyo nibwo urumva hari 93 muri 94 intambara yarabaye nyuma yo ku ariko mbere yaho gatoya ngo wari burugumetri we yandikiranaga na babonana n'umusaza akamubwira ati we wangambaniriye umwana ntangira umwana wenda bagwaye n'amafaranga simbizi aramubwira ati nge nabahaye n'amakuru ko nyina w'umwana yapfuye ngo baravuga ngo barashaka kubakisha igituro cya nyina w'umwana bamenye n'uwamuhambishije ngo igihe nikigera umwana bazamugarura ngo aze mu muryango asura abantu ariko urumva muzaramubwira ati mpa adresse zabo nge nivuganira nabo none bazimwima ubwo intambara yabaye rero nta kindi kirakorwa nyuma y'intambara tusubira ku karere kureba ko twabona izo adresse baratubwira ngo byaranyanyagiye nta kindi twigeze tubasha gukora
uwo mwana Rwayitare mu muryango yurebye waramubonye atangira primaire yarakaragahungu kagimbutse ubona sa nandi wanyu mu muryango
nta muntu basaga mu muryango ngo afite nk'ishusho y'abazungu yari umwana w'inzobe wari ufite imisatsi y'amarende yari afite n'agakofu ku jisho akagira n'akananwa twajyaga tuvuga ati afite akananwa nk'ak'abazungu nicyo mwibukiraho
ndahamya yuko Rwayitare ubu ngubu imyaka 7 yagiye avuga ikinyarwanda hashize imyaka myinshi ashobora kuba arakibagiwe ariko niba atarakibagiwe akumva nyina wabo baramusuhuza
nyina wabo
musuhuze ufite iminota nta nubwo umunota wuzuye n'amasegonda 45 mubwire icyo wumva nk'umubyeyi wumva ushaka kubwira uwo mwana n'impamvu mushaka amasegonda ni make ariko yakoreshe mbere yuko ngusezeraho niba kumva
Abudu ndagusuhuza niba ubasha kuba wanyumva ndagusuhuza ndagukumbuye ndi nyoko wanyu amina wakuru kurya wajyaga nkwambika imyenda nkutunganyiriza uniform ugiye ku ishuri turagukumbuye twarakubuze tugira agahinda kenshi sogokuru wawe yaragukundaga yarakubuze agiye gupfana agahinda ko kutamenya agakuru kawe ariko nibura yumvishe ko nariho yatuza nicyo namubwira turamukunda turamukumbuye kongera kumva ko ariho byatunezeza
Amina tumusabe urakoze cyane ndahamya yuko umuhungu wawe azumva ubutumwa kandi amakuru uduhaye ni menshi yasa yujuje ayo tuba dufite mu giseke cy'amakuru cyacu abana bavuye mu Rwanda banyuze mu Kiyovu tuzaho banyuze naho bagiye tuzagerageza gushakira muri izo nzira tugira icyo tugeraho tuzakubwira tuzabishyiraho umwete kimwe n'abantu bose mutugana nawe rero tuzagutumikira uko dushoboye ukomeze utegereze wizeye kandi ugira amahoro
yego murakoze cyane
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wichiki ntege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Imyaka isaga 30 igiye gushira niyo nizeye Alphonsine atandukanye na mukuru we umurungi Antoinette badasezeranyeho nta mataje agaragara biteye turi mu mwaka w'1993 umurungi yaramaze kurushingana na Mutaharugamba Emmanuel bari mu Bubiligi niyo nizeye ari Burundi ari mu Rwanda magingwa yakaba yibaza icyabaye kuri mukuru we atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi mu mudugudu wa Gasharu nguyu mu kiganiro Agasaro Kaburaga
kinzanye hari umuvandimwe nabuze ndashakisha mukuru wanjye yabaga mu Bubiligi bafite umugabo bakorana na mariage mu rusengero rw'Abangirikani ahantu bitaga kuri kafe y'Abarundi ariko icyo gihe twabaga i Burundi niho yagiye hariya muri 1983 aba yarashaka arabyara nuko nyuma muri 1995 bazaza kutubwira 1992 umugabo weza no kugisura i Burundi Bujumbura nuko nyuma amara nk'icyumweru asubira mu Bubiligi nuko nyuma muri 1993 nibwo mukuru wanjye ambwiraga ati rero nashaka ko narigaga segonderi ati ndashaka ko wajya wazaza ugashaka kuri za sharje ukaze no ukagenda duhanira ibintu by'amamodoka ibintu byinshi nuko ndayishaka ndayibona muri Sabona mu Burundi hashize nk'icyumweru ubundi yari ibyago perezida waho arapfa kandi adaye nuko ibintu bibaye ruvange ibi bibazo turabihagarika nuko niko kuza intambara mu Rwanda nayo irabaye 1995 kuko turaje nuko ni nawe ndihiraga na Minerva ikindi Banki Bergoreze Banki Rambere Banki Kokere nuko ibintu byose biba birahagaze nuko tukatura ntitwongera kuvugana nta communication ariko nyuma y'intambara tugeze mu Rwanda batubwira ko ashobora kuba yarapfuye ariko akaba afite umwana witwa Jessica ko nagira ngo rero mumfashe tumenye niba bamwe bakambwira ngo yakoraga mu ngo yari afite kafe vita mu ku Barundi ahantu muri Ride des Etoiles mu Bubiligi
wambwiye ko umugabo we yitwaga cyangwa se yitwa Magingwa ya Emmanuel Mutaharugamba uwo Mutaharugamba ntabwo yigeze atahana na rimwe i Rwanda ku buryo waba waramurabutswe aho ngaho i Kigali
ari utubwira ko yamubonye nta kimpaga kuri na kamwe dufite
niba umurungi akiriho amakuru yabakubwiye ko yaba yaritabye Imana akaba atariyo niba kumva muri kano kanya muri iki kiganiro Agasaro Kaburaga niki wumva ushaka kumubwira
kuri baramutse bariho bose na Mutaharugamba na kwishima cyane nakomeza kwishima mbonye bavandimwe twabuze igihe kinini kandi babaye batanariho nabwo byose no kubishima Imana kandi zazibagirira neza zinyuze no kuri mufasha abantu benshi Imana n'ukuri dufashije nibura mu Kanada n'uwo mwana wayanaduha n'amakuru niba hari nayazi byaba byiza n'ukuri Imana yo mu ijuru izaguha umugisha utagabanije cyane igumba umugisha uzabona ijuru bazaribona Imana ibaha umugisha cyane
dukomeje iperereza hano ku ijwi ry'Amerika abantu batuye mu Bubiligi mwumva ijwi ry'Amerika abatashye ubukwe bwa Antoinette Umurungi na Emmanuel Mutaharugamba ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'1989 ubukwe bwabereye muri komini y'umujyi wa Bruxelles kuri Grand Place abagiye mu kiliziya cy'abangirikani aho basezeraniye imbere y'Imana kiliziya iri ku muhanda witiriwe Capitaine Crespel kuri nimero ya 29 niho abashyitsi bakiriwe abasuye Umurungi na Mutaharugamba bamaze kwibaruka imfura yabo Jessica Mutaharugamba ijwi rya Amerika Agasaro Kaburaga irabinginze niba uzi Umurungi Antoinette umukobwa wa Sozera Theodore niba waramubonye I Buruseli imatunge niba uzi uko byamugendekeye duhamagare uduhamakuru Emmanuel Mutaharugamba nawe ahuri hose mu gihugu kimwe ku mugabane wa Afrika duhamagare utubwire uko uwo mwashakanye byamugendekeye abavandimwe be barabikeneye
Agasaro Kaburaga
Iki ni kiganiro Agasaro Kaburaga kwijwi ry'Amerika Leonsi mu Karugema no mubyeyi w'imyaka 66 y'amavuko yabuze abana babiri Prosper Kayihura yabuze mu mwaka w'1994 bava mu nkambi zo mu Rwanda basubira mu ngo zabo na Pauline Mukazigama yabuze mu mwaka w'1998 amutumye I Kigali ntiyagaruka abo bana bari he nibo dushaka muri aka kanya mu kiganiro Agasaro Kaburaga mu Karugema Leoncia atuye mu mudugudu wa Musebeya akagari ka Muganza hazwi nko Kuruyenzi umurenge wa Runda akarere ka Kamonyi
navuze abana babiri umukobwa n'umuhungu umuhungu na mubuze 94 twarahungutse mu ruvunge rw'abantu benshi ari nijoro mbega twaragendaga ntitwaruhaga twari duhungutse tuvuye ahantu bita mu Mataba tuza mu kivunge rero cy'abantu ariko twageze ahantu hitwirunda sinamubona yamubura tugera mu rugo turavuga tuti ni umwana mukuru buriya ari bwizane nejo nejo ubundi turategereza turaheba kugeza
uwo mwana w'umuhungu yitwa nde
yitwaga Prosper Kayihura
icyo gihe muri 94 afite imyaka ingahe
afite 12
none se mugeze runda wari kumwe n'umugabo wawe
yego
mubura umwana mura
neza neza yewe tutamubura pe
ariko icyo nshaka kukubaza mugeze mu rugo umwana ntimumubonye turi mu ntambara ntambara yarangiye ariko mubuze umwana umwana ntiyagiye gukina kuki mwibwiye yuko ari butahe mwibwiraga ko yanyuze he
kubera rero ko harimo abantu benshi mu nzira twibwira ubundi yarahazi pe kuvirunda kugera iwacu kuvirukoma kugera iwacu ndumva atayoba ariko twaramubuze
n'umwana w'umuhungu imyaka 12 intambara yarangiye turi mu kwezi kwa 7
Ihari urunyuranyurane rw'abantu benshi cyane benshi abazamuka n'abamanuka abantu benshi pe hari umutekano uteye ubwoba
none se mu bantu mwadi mwarahunganye mwahungukanye ntawugeze ababwira ko yamuciye iryera
awe ya barabakaniye ko batamubonye nyine abo twazanye nyine kiciro twazanye twamubuze turi kumwe nuko ari n'abasigaye nyuma twarababajije cyaranze ayiwe ho yagiye ntano ntashakiye tutashakiye tugenda dushakira no mu mashyamba ngo turebe ko yaba yarapfuye baramujugunye ntano tutashakiye ariko tugeze aho turaceceka turabyihorera na papa we rero aza kwitaba Imana nyine nuko nsigara njyenyine mu twana dutoya nuko nsigara n'abo ngabo ndaharirwa ndanyukirwa nakuri ku Croix Rouge nagiyeyo rwose ndashakisha ndahe
igihe Prosperi Kayihura umubuze turi mu kwezi kwa karindwi sinkubaza amatariki murimo murahunguka mugaruka mu ngo zanyu umwana uramubuze
hari mu kwa karindwi
nta muturanyi wabonye hafi witabaje nta ninde muntu wabwiye
nta muntu wamubonye pe icyo gihe se ko hatari hakajyaho n'abayobozi kwarabwo nabantu biwacu ko benshi bari baragiye Kongo no abantu bose bari baragiye Kongo twe twagarukiye ahantu bita mu mataba mu ruhenye hitwaga muhengeri abandi baragiye Kongo baje 1976
none se ubwo buyobozi bushya bwariho icyo gihe
bwaje nyuma mu byo mu kwezi kwa tumva ubuyobozi bwaraje ari mu kwa 9 ubwo twatangiye kugira umuntu abantu batuyobora ariko nabyo bitari cyane ukabona bidafashe yewe byaratinze kugira ngo tubone abayobozi bifashe
hafi aho nta hantu hari nk'ikigo cyakira abana badafite ababyeyi bari bonyine
ntacyo ntacyari gihari iwacu ntacyahegeze byaje nyuma biranahava ariko ntacyo ntacyari gihari icyo gihe
wowe iyo utekereje umwana wawe wambwiye uti Kayihura uko nari muzi yari umwana uzi wabo ushobora kwizana kigeza mu rugo umwana w'imyaka 12 yijyana ku ishuri yakitahana hari uburangare yari afite ku buryo yaba yararangaye
ntabwo yarangaraga nubwo yatsinze ikizamini cya seminari muri uwo mwaka dufatanya na padiri kumushaka biranga rwose
hari banyirarume na banyirasenge na banyina wabo yagiraga
bari barabishe ntabari bahari wacu ntahari hahari ehe ntahari hahari ntago yari kujya yose ko bapfuye
yarabizi ko batakiriho
eh
nta bantu utekereza yenda bakundaga gukina n'abana batoya ari bakuru kuri vuguti yenda yakurikiye umutoza kanaka niwe bari
kumwe nacyo nakubeshye nahebye n'inyo nahebye
iyi myaka yose 28 ishize utazi irengero ry'umuhungu wa Kayihura
kandi sinjya mpagarika ngo mbere yarapfuye yeye bari kutihambira sinjya mpagarika umurambo we ngo ngubone
birumvikana igihe cyose utarashyingura uwawe ntabwo ikintu kirangiza ugomba kumva ko ariho kugeza igihe uzaba wamubonye ukamihambira utamwihambiye nabwo uzakomeza umureke itararye ryake utekereze ko akiriho nta kundi ko wabigenza ariko dukomeze dushake niba umbwira ko banyirasenge na banyina wabona basobo batari bakiriho kugira ngo numve ko umwana ashobora kuba ariho yanyarukiye
oya nawe se banyirasenge se nasenge ko yaratuye uko mahafi nabiyoberwa nawe ntaho yagiye
niba umbwira ko umwana wawe Kayihura atari nkubaganye ko atari inzererezi ko
nago yatubaganaga na rimwe
nta cyari gutuma adataha
baramutumaga akagenda akaza akazira igihe ntabwo yari umwana ushira isoni ntabwo yari umwana ukubagana cyangwa urangara oya
kugira ngo umubure ukebuka inyuma usange nta gihari wabibonye ugeze mu rugo wabibonye ukiri mu nzira wabibonye wabimenye ryari
twabibonye nyine kuko twagendaga abana bamwe batoya tubazirikanya n'abandi
yego
ariko we ntabwo twamuzirikaga yari mukuru namubonye twabibonye tugeze mu rugo abandi bana bari bananiwe twari twabasize no mu nzira ahantu bitikayenzi kwa bene wabo we rero ati njyewe sensigara turataha ariko ntabwo yageze imuhera
ndimo ndatekereza ahantu Kayihura yaba ari n'uwaba waramurembuje n'icyo yamushukishije kugira ngo amugumane nicyatumye
nta hantu tutashakiye na padiri mukuru rwose yari n'umuzungu mana yanjye yabimfashije maturamubura
muramushaka munamubura. Reka dutekereze ko Kayihura Prosper akiriho, niba ariho ubu ni umugabo w'imyaka 40 akaba akumva yenda nawe atazi kuriho, avuga ati ababyeyi banjye bashobora kuba atakiriho, yarakoze ubuzima bwe. Nkunda kubivuga kenshi, wasanga muturanye ariko muturanye aho ngaho aba yarahageze, ariko ashobora kuba ari ahandi. Hari abavuga bati sinzana hasubira iwacu nta gihari. Niba atekereza ko namwe mutakiriho, icyo gihe byatuma nta ataza kubashaka. Ibindi ntitubyibaze. Niba umuhungu wawe Kayihura akiriho akaba kumva, niki wamubwira?
Ewe, namubwira ko mukumbuye, namubwira ko abavandimwe be bakimwibuka bamushaka. Ewe, yasize ari ubwana butoya, none babaye abagore n'ababyeyi bafite abana bangana nk'uko yanganaga. Ewe, turamushaka cyane, turamukumbuye.
Shaka gasaro kawe uzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona, wicike intege shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Hari n'undi mwana wabuze?
Namubuze.
Uwo mwana wundi wabuze wamubuze ute? Yagiye
umwana namubuze 9 n'8
bigenda
bite? Uwo mwana twamutumye Kigali, yari afite imyaka 15.
Mumutumye Kigali, mumutuma peteroli, mumutuma...
Twamutumye ku wundi muntu wari utuye mu cyaha hafi, ndetse yavuye mu rugo yigabye.
Yego.
Ari burare niko byari biteguwe. Agezeyo koko, yagezeyo ariko mu kugaruka twaramubuze, ntabwo twamubonye. Uwo mugabo avuga ko yagezeyo akarara mu rugo rw'uwo mugabo, hari umwana abereye se wabo w'umukobwa ungana nk'uwo, ngo yarabasiganye wajya ku kazi, noneho ngo saa sita zigeze uwo mwana w'umukobwa aherekeza undi ngo amugeze ahantu bita ku Kimisagara, atega imodoka ya tagisi yajyaga Nyabugogo. Kuko uwo mwana nawe yari akiri umwana, aravuga ati ni imodoka itukura, ntabwo twamubonye.
Uwo mwana yitwaga nde?
Uwo mwana wanjye
yego
yitwaga Mukazigama Paulin.
Afite imyaka 15.
Yari afite imyaka 15.
Uwo mugabo wamutumyeho yitwa nde? Uwagiye ku kazi akamasigana n'undi mwana mu rugo yitwa nde?
Yitwa Simoni Twagira Umukiza.
Ni mwene wanyu?
Ni umukwe wanjye, afite mukuru w'uwo nguwo. Nuko mukuru watara ariyo yari ari mu rugo, yari amaze kuhabyarira, yarabyaye. Noneho nta telefone zari ziriho, ariko yadutumyeho umuntu ati muzohereze Pole na mubatumeho.
Ku buryo kuva yurira iyo modoka itukura
ntabwo twamubonye. Uwo mwana dusabe niwe umuheruka wenyine.
None se mubonye umwana atageze mu rugo, birumvikana nta telefone zari zihari, mwabimenye bitinze ko yatashye ariko ntagire mu rugo?
Hashize icyumweru, ariko nkumva mu mutima wanjye ntafashijwe. Noneho nohereza uwo mukobwa mukuru nti ngaho ujya kundebera umwana mu cyaha hafi. Agiye bati se ntiyaje, bukeye ntitwamwohereje, badafite binibi. Ubwo Simonini nawe ubizi njye nabyo nzi, ariko yaramuhakaniye. Ubwo twahera ubwo dushakisha ahantu hose, pe turaheba burundu.
Uyu mukobwa wawe we Mukazigama yari umwana ujarajara, yari umwana w'umutima, yari umwana
cyane rwose. Ni ikizamini cya Leta, nyuma nabwo turashakisha, amanota amaze gusohoka nabwo turamuheba neza. Kandi umuntu akatubwira ngo namubonye munsi ya gare Nyabugugu, ngo mu Bagande bari bahari batekaga amaresitora, twebwe twajyayo tukamubura. Undi muntu ati njye namubonye CHK akora muri Nose.
Yego,
muri twatuzu dutoya twari matasiyo tw'ababyeyi. Akabimbwira gutyo, nahagera se hashika nkayicara nkazamara icyumweru simubona. Undi muntu ati namubonye mu Biryogo, ngo kuko abantu n'abantu ariko babamubonaga, ariko nta muntu wo mu rugo wamubonye. Undi muntu yongeye kumumbwira Igikundo mu midugudu yo kwa Rujugiro, ati naramubonye ati duhuza amaso ati nuko akubita urugi ku gipangu aranyihije. Ari n'undi muntu wanyatse ifoto ye ndayimuha aragenda, yari umukobwa nawe ambwira ati rwose umwana wawe njya mubona ku mugezi, yarabonye iyo foto ati njya mubona aho tuvoma, ati amazi yabuze mu midugudu yo kwa Rujugiro. Yaragiye ifoto arayitindana ayizana yarafurikatse, nuko arambwira tumva ati uwo mukobwa naramubonye naranayimweretsa aravuga ngo arabazi, kuko twari turiho turi benshi, hataravuga ngo arabazi ati noneho turayirwanira, ati niko gusa gutya, atahambwira ngo arumva bakumbuye ngo ariko ngo nta mafaranga afite ngo igihe azayabonera ngo tuzabona kugeza ubu ngubu. Yewe inga ndebe iyo foto gihe yitwariye ubanza hari muri 99 kugeza ubu se ndabona uwo mwana w'umukobwa. Abandi bati yatwawe n'abagande yakoreraga, bati hari umugande yakoreraga wari ufite abana babiri n'umudamu yamujyanye bugande, nuko nayo nabo bantu bagiye bambarira batyo gusa.
None se wowe kuva kuwakubwiye yuko yamubonye bagiye kuvoma, kuva kwamubwiye ko yamubonye muri iyo midugudu yo kwa Rujugiro, wakubwiye ko yamubonye mu bagande, kuwa rutuye hafa aho hakurya Nyabarongo, kubera iki utigabye nk'uko yigabye wowe ngo ugende
njayo? Urumva aho bambwiye hose njayo, n'abarumuna be naraboherezaga mujyanga nanjye nkajya aho ngaho. Yewe hari n'ubwo mukuru we yiriwe ahicaye inyuma y'icyo gipangu ahetse umwana, nuko bumwiriraho atabonye hari ukingura icyo gipangu nibura ngo arebemo.
Ndabyumva, komera ari wemere unsubize ibibazo nkubaza, kora ko ari utuntu ushaka kumva. Muri 98 99 u Rwanda ni igihugu kitangiye kwiyubaka, gifite ubutegetsi. Wigeze witabaza nka polisi y'igihugu ngo babwire uti nyamuneka nimuntabare nabuze umwana, kandi bambwira ko ari aha n'aha? Ibyo byose aratarageza ku myaka y'ubukure, ufite uburenganzira bwo kumushakisha ukamubona ukamugarura mu rugo, ibyo warabikoze?
Ntabwo rwose nabikoze mana yanjye, sinari nzi ko n'umuntu yaberwa, ariko polisi ni tuyimenye ubu ngubu, nubwo duturanye nayo tuyimenye.
Kubera ko umwana wawe, ndashaka kuvuga uyu Poli na Mukazigama, ku mwana ajya ku hantu bakamuherekeza agataha, ariko kera bajyaga bavuga ngo Nyarugenge n'amahanga ushobora kugendwa n'abayizi, ushobora kuhagira ugasanga amatara menshi ayitatse ugashaka nawe kureba. Reka twibwire yuko uyu mwana wawe yagize gutya, akavuga tereka nanjye mbanze ndebe Nyarugenge uko imeze.
Niba yarayobejwe, niba byaragenze gute, ntabwo mbizi pe.
Ubu se ko hashize imyaka myinshi, imyaka 24 ni myinshi,
ariko sinjya mwibagirwa, mora mureba. Yewe hari n'itangazo ryigeze guhita bavuga amazina ye yombi ngo ko yapfuye, ntihambere ni kera, ariko nari naramubuze.
Iryo tangazo ryahise kuri Radio Rwanda,
bavuga ko yapfiriye mu majyaruguru mu Ruhengeri muri Gataraga, mu Gataraga. Icyo gihe hari abasirikare bari baragiye ikongo, barangiraga umugabo we ngo wagiye ikongo, ariko ntiryane umwari mu kiga primere ni nkuru. Yari akiri mutoya, bavuga ko yasize umwana. Icyo gihe nirirwa naguye mu kantu, yeyo abana baje kurya saa sita, ntimuzi ko mukuru wanyu ngo yapfuye, bati duha ibiryo twirire, n'ubundi yarapfuye, none se ubundi turamufite.
None se icyo gihe
abatisimu yaje kubimbwira sinkibuka uwo mwaka, ariko rwegaga mu wa gatanu.
Iryo tangazo ryanyuze kuri Radio Rwanda,
ryaciye kuri Radio Rwanda
iri mu bikako yitabye Imana.
Ariko ni amazina ahuye Tore na Mukazigama,
ni amazina ahuye, ariko ntabwo uzindi bariwe koko. Uwo mugabo bamubikiraga wari uri muri Congo, amazina ye murayazi?
Wari waragiye ku rugamba, sinabifashe mu mutwe.
kubera ko niwe wenyine bashobora kuzadufasha kumenya niba umugore we wo yari afite yarakomokaga.
Ntabwo nigeze mfata izina rye mu mutwe mpamvise iryo zina ryo wapfuye gusa
uwarangishaga ntabwo mumuzi.
Azwi
uwatanze itangazo
hawi ibica kuri radiyo gusa nuko ibi kuri iruhande ukumva bikuguye mu gutwi.
Muribuka umwaka iryo tangazo ryatambukiye?
Kose umwaka nuhete nko muri kangahe we ko we watsinze muri 2003 oya namuve wo 2000 oya urukika primaire nko muri za 100 nko muri 100 nko muri 2000 ni muri 2000 nko muri 2000 atari 2001 mwa
uko biri kose
rega turabarusha mama turabarusha
ntabwo nuko turushya ni niko kazi n'umuhamagaro nta
gose.
Ndifuza kumenya watanze itangaza buka kumukazi gama Polina yitabye Imana bashobora kuba bahuje amazina ariko bahuje amazina
ni izina gusa ryari rihuye mbese n'amazina ahuye ndavuga se uwo mwana wanjye yageze mu majyaruguru gute kandi bamubwira Kigali
niba mukazi gama akiriho ashobora kuba ari i Kigali ashobora kuba aragiye Buganda arajyanye nabo yakoreraga ashobora
kuko hari n'umugabo wamubonye
yego
hari umugabo wamubonye wari umuzi ngo bahurira mu biryogo ari kumwe n'uwo mugabo yakoreraga noneho ngo aramusuhuza ati usiko wanyu bakubuze no none aramubaza ngo se banshakiraga cyati bagushakiraga ngo ugiye kwiga no babazohereza yabandi rero ngewe ntago nzajya kwiga umva ukuntu ngo yashubije uwo mugabo none uwo mugabo wa bari kumwe akubita uwo nguwo aramwirukanka aramutera imigeri batuva imbere nuko ngo aramukubita rwose uwo mugabo yaje ariravuga ati mpe ati umugabo bari kumwe yankubise.
Uko biri kose mbere yuko turangiza iki kiganiro kibaye kirekire by'umwihariko kubera ko ushakisha abana babiri wabuze ku buryo budasobanutse umwe kayihura Prosperi wabuze mutaha muhungu kamugaruka mu rugo mu kwezi kwa 1994 uyu Polina mukazi gama nawe wabuze nyuma y'imyaka 4 muri 1998 umutumye ikigaragara ntagaruka ariko bigaragara ko ashobora kuba akiri muri Kigali yaba yarahavuye se akaba yaragiye ahandi ahasigaye ni ukumenya niba amazina y'uwitwa Polina mukazi gama bashobora kuba basangiye amazina bari barashatswe n'ushobora kuba ari umusirikare niba ari we akaba atakiriho ariko reka dukomeze twizere ko dushaka ariho. Turasaba bumva ikiganiro Agasaro Kaburaga muri kano kanya umuntu wese waba warigeze gutura mu midugudu ya Rujugiro waba waraturanye ariho hose n'umuganda ufite umwana w'umukobwa akoresha umuganda bitavuga bagahindura amazina kugira ngo atazamenyekana ubwazatubwira ariko se nanone nguhe akanya ariko noneho hano usigaranye amasegonda 30 gusa yo kugira ngo wongere usuhuze umwana wawe umubwire iki kuri ku mutima umubwire ko umushaka akwiyumvire
nibakiri turamukumbuye ari abaturanye ari nyina wabatisima ari abavandimwe turamushaka cyane kandi turacyatoye twari dutuye ntago twahavuye niba ariho rwose azaze tumubona
rizera ko ubutumwa bwawe abwumvise kandi wahirije igihe amasegonda 30 ararangiye madamu Karuge Marionse rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ndagukomeje kandi ndaguhamagarira gukomeza gutegereza uwizeye icyo Imana iza kugaragariza ngaho ukomere kandi ugira amahoro
yego n'ukurakoze uiteka kurinda.
Agasaro Kaburaga karabonetse.
ikiganiro agasaro kaburaga ni hano kirangiriye muri benshi mwanditse mugitegereje ko mbahamagara nzabikora uko nabibasezeranije kugira ngo hatagira uvutswa amahirwe yo gushakisha uwe twiyemeje kutagira uwo turenze umurongo ngo atambuke mbere y'undi birumvikana ko hari igihe gutegereza bimara igihe ariko igihe cyose wanditse cyangwa se unyuze ku banyamakuru b'ijwi ry'Amerika i Kigali ubutumwa bwawe buba bwageze ikambere turagutumikira hitiyise uri mageragere nziko ushaka umwana wawe w'umukobwa wagiye umureba mu mwaka w'1994 tuzagutumikira naho ubutaha mwari kumwe.